mali yako. I'm yours baby. Hey, nimechagua kukupenda iwe kwa kuku daga mamrenda. Bibu na mbichi masiku atakwenda. I'm yours baby.
For Chopper, Chopper.